Ingqondo yami planeta.
Tandoret, so I'm Tobin Fisio. Tobin Fisio, young Julie. Only go, go, give me. I'm responding. Only go, go, give me. I'm responding. Only go.
I'm ready.
Thank you. Ay, papi. Sandwa sami mtshela ukhalela saye khona mina nyofuni manje
Sandwa sami webambo lwami namanthando ukuthi ngalale khona angisathanda ukuthi uhlale ukhona
webambo lwami wesandwa sami
siphila ngokubekeze impilo ubekeze wesandwa sami ngicela uhlale nami
Hallelujah.
Hallelujah.